icyemezo kimfungura cy'umucamanza na cyakiriye neza byaranshimishije kandi ntiyakira mu buryo butunguranye cyane, kuko umutima wanjye wambwiraga ko nta cyaha nakoze, ariko nkaba nzi ko hari imbaraga ziri inyuma zishaka kundunda muri uriya mwobo w'ibyaha. Mbonye rero kiza kiranungura, ndabyishimira cyane, n'uyu munsi ndishimye cyane ku buryo utashobora kubyumva.
Muri rusange watujyana muri gereza, ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze bute ku munyamakuru?
Ubuzima bwo muri gereza ya Nyarugenge ku munyamakuru buteye isoni n'agahinda, kuko nagezemo iyoborwa n'uwitwa Kayumba Inosa azirana n'umuntu bita umunyamakuru. Nkigeramo nagezemo ku itariki 19 z'ukwa gatanu, narakubiswe mu buryo bukomeye, maze iminsi Kayumba araza amenya ko hari inkuru nakoze nkiri mu gihugu. Iyo nkuru ituma njyana mu nyubako yiswe High Risk, ariko njye nayibonye nka safe house cyangwa se black site, kuko ni gereza iri mu yindi. Iyo gereza rero niyo bakwinjizamo, umaze kuyinjiramo baragufungirana bakaguha akumba. Njye numvana nifite akumba ka metero imwe kuri imwe, gahora gasongamo amazi, harimo imibu, ari ukuryama hasi mu bukonje bwinshi cyane. Ubuzima bwo muri gereza hariya bwari buteye agahinda n'isoni cyane.
Ukurikije ibyo waregwaga, wagizweho umwere, benshi bagiye bavuga ngo waziraga ibikorwa by'umwuga, nawe niko wabibonaga?
Nibyo uzira umwuga, ni ibikorwa by'umwuga nagenzira, kuko akenshi na kenshi bashakaga ibyaha ubundi bagucaginga bakabura baguhera bakakujyana ku mwuga kubera inkuru umuntu aba yakoze. Baba bashaka ko umuntu wese akora inkuru zo kwishimira, zo gukoma mu mashyi ngo bahawe amashanyarazi bawuki. Urabizi ko igitangazamakuru cyo gifite editoraline yacyo, rero bashaka kugira ngo twese dufate editoraline nk'ibindi bitangazamakuru runaka, ariko ugasanga ziriya nkuru dukora z'abaturage cyane tukagaragaza iby'abandi batabonye, kikaba ikibazo kuri uko abantu bamwe.
Muri gereza muri uko gufungwa kwawe, hari ubwo bigeze bagubwira ngo hari inkuru wakoze, ukumva muri wowe n'intandaro yo gufungwa?
Ndabyibuka umuyobozi wa RIB mu mujyi wa Kigali ushinzwe iperereza, iryo joro nibwo nayihoze inkuru y'abaturage barwaye icyorezo cy'ubushita, rimwe nagaragaje umuturage uba mu mwobo umaze imyaka 7, nagaragaje umuturage uba mu Kabuga ka Nyarutarama wararaga mu mifuka. Uwo muyobozi yarambaje ngo kuki uri kugaragaza inkuru zigaragaza Kigali nabi kandi tugiye kwakira Cogamo? Nagiye kabonye kumbaza ngo kuki nakoze inkuru ya Kangondo Remera y'abasirikare basambanyije abagore ku ngufu. Ndababwira ikibazo se ni inkuru yakoze cyangwa ikibazo ni icyabaye umunyamakuru akagipotinga, kandi umunyamakuru yafashe abaturage kubona ubutabera, kandi ngira ngo nawe uri umwe mu bantu bakoze iyo nkuru, ariko ni njye bazi gitine. Wowe ukora igitangazamakuru kiri international kigufavoriza, twebwe ko rero turi lokali baradukandamiza mu buryo bikomeye, ariko natwe bakatubwira ngo ni inkuru ya radiyo ngo ntabwo itinda, ngo ngivugwa iminsi itatu ikarangira, ngo twiharanga biba bigiye kuri YouTube ngo ntabwo bijya bisibama. Niyo mpamvu bashaka kudukaruma cyane, badushyiramo iyo vitensi yo kudufunga. Nahoze mbikubwira nk'ibikoresho byanjye nakoreshaga byose ubungubu ntabyo mfite, nubwo umucamanza yifashe icyemezo ko inzego zifite urwego rw'ubugenzacyaha RIB tugomba kubima, umucamanza yifashe icyemezo ariko ntibarabima, kandi ni icyemezo yafashe umwaka ushize.
Twavuga ngo rero nyuma yo gufungwa mu buryo wowe uvuga wazeraga akarengane, usubiye mu mwuga w'itangazamakuru, akomeza umurongo wari uriho cyangwa biragenda bite?
Njyewe njya gushinga Isema TV online, nari mfite gahunda yo gukora advocacy stories, gukora ubuvugizi ku baturage, rero nibyo nzakomeza gukora. Uko byagenda kose nzabikora, kandi niteguye kubikora neza nk'ibisanzwe, ntabwo nahinduka, kuko ubutegetsi hari igihe baba bafite inyungu zabo bwite mw'itangazamakuru, bagashaka ko itangazamakuru ritangaza inkuru bwo bushaka. Wowe uyishaka ntiwuyigure.
Hanavuzwe ukutavuga rumwe hagati yawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, bavuga ko mwiyitiraga umwuga w'itangazamakuru, icyo cyo wacyakira gute?
Njye wenda mbere yuko njya kuri RMC, ubushinjacyaha n'ubundi bw'icyo cyaha bwaje akindezo zo kwitera urwego rw'umwuga w'itangazamakuru, njya nkagaragariza urukiko ko n'ibitangazamakuru, kuko mfite bachelor's degree mu itangazamakuru n'itumanaho, hari n'ibitangazamakuru nakoreye, ariko ubushinjacyaha ngo ntibuze bubwira umushinjacyaha ngo ubihakane ko ntabyize, njye unahakane ko ntanarikoze. Ukumva ko ibyo hari cyari kibyihishe inyuma biturutse n'ibaruwa ya Rwanda Media Commission yanditse ivuga ko itatuzi, kandi ku munyamuryango wa RMC ntabwo ibyo bikugira umunyamakuru. Ngira ngo inshingano za RMC ntabwo ari ukugira umuntu umunyamakuru, ngira ngo rero biriya byose ni uburyo bushyirwaho kugira ngo banige abashobora gutatira umurongo bagatangaza za nkuru ubutegetsi budashaka cyangwa inzego z'ubuyobozi budashaka, kabone ko hari n'igihe ushobora gukora nk'inkuru nk'umunyamakuru perezida wa repubulika wakayibona akagira icyo ayikoraho cyangwa agasaba inzego bireba kugikemura, ariko wa wundi perezida wa repubulika ahamagara ati meya w'umujyi wa Kigali kucyura umuturage uhereye aba mu ishyamba amaze n'imyaka 7 kubera iki biriya bintu mutabikoze? Icyo gihe rero meya ahita aza akarakarengera umunyamakuru ngo byagiye bimbaho kenshi, hari inkuru nakoze nyinshi zitandukanye, meya cyangwa minisitiri akaguhamagara gusaba kuyikuraho ngo hariya ngo yishyuze inzu ikari ku karubanda ngo yikureho tuguhe amafaranga, ukamubwira uti ayo mafaranga ushaka kugira ngo ume igenda ujya he uriya muturage ave muri biriya bibazo nge nzajya kora success story nk'inshingano z'umunyamakuru. Nk'ubu ngubu hari n'igihe ukore nk'uko usanga n'umuyobozi w'umudugudu yaguhamagaye nk'uko ze ntabwo ariyo, ukibaza uti ibintu birava he birajya he? Rero n'abayobozi bamwe bananirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo, wowe wazigaragaza nk'umunyamakuru bakagufata nk'ikindi kintu bakagutwerera nk'ibyo byaha.
Hari ubwo baregera indi iki bimeze bityo?
Turajya kure guregera ni ndetse ubwo waburana nande? Uratuza nyine nta kundi, kuko nawe umuhamagaye nabwo ntiyakubwira icyari kigamije kugira ngo agufunge. Nakuregera indishyi ntabwo mbibona hafa gusa abakoze ikosa ryo kumfunga bakamfunga bandeganyije nabo ubwabo bigaye ntabwo ari abantu b'abagabo.
Bwana Cyuma Hassan Dieudonne umuyobozi wa Ishema TV Online turagushimiye ku kiganiro wemereye Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane nawe.